Sarge, Hyper Boy.
DJ Sarge.
Facebook and Twitter, DJ Sarge.
Kashepuka kechupa ya kola Akia mungu mikana niroga Kaki ngama aki mashallah Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno Nangali ya kiuno, ehi, nangali ya kiuno
Hyper Boy
Akikubali kwenda nami, ehi Mnakapa vitu yani mpaka chei, ehi Hani zima fani ni pepe
Kamani kiu sema maji kualate
Kaki nama kama kameka Kashepu kake chupa ya kola Akia mungumi kana niroga Kaki nama aki mashallah Nangali ya kiuno ehi nangali ya kiuno Nangali ya kiuno ehi nangali ya kiuno Nangali ya kiuno ehi nangali ya kiuno Nangali ya kiuno ehi nangali ya kiuno
This is DJ Sarge.
I don't know why you fell for me. All I know is that you love me. I know how we started. All I don't know is how you speak around me. Baby, when you find ya, kukupenda wesi taritaya. While it's only higher. Cause I love you. Nikikosa baby, niombe mungu nipate. Iwe biringanya mamukate. Anything you want to figure out, mpaka nipate. Just know, baby, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah. I'm on my way. I'm on my way.
Yeah, yeah, yeah.
I'm on my way, baby. I'm on my way. I want you to know that I love you. I want you to know. I want you to know. Want you to know that I need you. I want you to know. You make me lose it. You make me want it. Every time I see you around me, you make me feel it. I'm gonna give you every time you want to tell me, baby. Niki kosa baby ni yombe mungu ni pate. Iwe biringanya mamukate. Anything you want to figure out,
Hyper Boy. Pate.
Yes, no, baby, I'm on my way.
Body baby kate vina Nisha kupenda siku jui ata jina Muka kupa body wala somo china Hakika nita ikatia bima The way you move your body baby kate vina Nisha kupenda siku jui ina Muka kupa body wala somo china
Yo 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 what is up people Dex right here and I tell you no one does it better than this
Ooh, na, na,
guy here is the biggest baddest Ooh, freshest na, DJ of all time This is DJ Sarge
The way you move your body, baby, Katerina Nisha kupenda siku jui ata jina Muka kupa body, wala somo china Hakika nita ikatia bima The way you move your body, baby, Katerina Nisha kupenda siku jui ata jina Muka kupa body, wala somo china Hakika nita ikatia bima
Loko, loko oh baby, yeah. Oh baby Baby go gaga again for me. Hey, this is me, Zuka CC. What matatizo so pesa. Kiongeza na mina ongeza.
Oh baby go down now now now. 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 Baby go down now now now.
This is DJ Sarge.
Oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I they call on you, order. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say it, I be like you be harder. In my dream, I they call on you, order. Yeah, say make I tell you something. Omanicha. Go down, down, Omanicha. Go down, down, Omanicha. One more time, I said, I'm a leecher. Baby, go down, down, I'm a leecher. Go down, down, I'm a leecher.
Baby, go down, 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 down. Baby, go down, 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 down. Baby, go down, 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 down. Baby, go down, 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 down. Baby, go down, 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 down.
DJ Sarge.
Unanipenda aje. Uwezo toko tutama. Hata nikose aje. Oh yeah. Si baby umeshinda wote. Utani wachota nisote. Sitakulinganisha na yeyote. Yote.
Oh baby you beautiful. One in a million. Wonderful. You're tough like a lion.
I can't do without you.
Vyote nikamthamini tena nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina. Basi wacha nilewe.
Nitalewa.
Talewa ntazima, yeah.
Nitalewa. kama mapenzi amenilemea.
Nitalewa,
talewa tazima.
Nitalewa
kama mapenzi amenilemea.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter. DJ Sarge. DJ Sarge. Hyper Boy.
Mola nipe ujasiri, angalau nipate wakunistiri. I'm so broken. Ila dharani nitajifosi kucheka nisionekane mnyonge. Mwili unapanda joto, hakuna wakunipoza. Nabaki nalia kama mtoto, machozi hakuna wakunifuta. Na usidara uchumbi asubuhi, mana itaji lako kwa chai sukari. Ndivo livo nichukulia, mwisho wa siku kani tema tema. Kama tango tango, siku mnyima nilimpa tango. For in love is wicked, wicked, love so wicked. Niliempenda mkampa vyote, nkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ninyota kupenda, sina basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa
kama mapenzi amenilemea, yeah.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa
kama mapenzi amenilemea.
Baba kuka leo na furaha na mani mapenzi ya dhati niko na furaha na mako na furaha na mani mapenzi ya dhati na nipasi jawai una ndani juu kifo cha mende chali body to body. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
Boy, yo, yo, what's up, they call me Massa Uti Kenyan boy. Mr. Lavi the Loca and I'm chilling out with my main man DJ Sonch.
Vicky Bande.
Elewa wewe, wewe wangu wa moyo. Ulivonjaza nipo moni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyo. Ulivonjaza nipo moni, hakika wengine sioni. Uwe zawadi, uwe watamani, kanipa Maulana. Zawadi, we wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Enda niju kifucha mende chali, body to body, body to body. Enda niju, body to body, Monday to Monday. Mama, do you like it's your birthday?
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I say boy Frankie D the dance like this, and I'm hanging out with DJ Sonch. Right away, run it my DJ. Boom.
Nagula mtaji tutajuaga kesho. Nagula mtaji tutajuaga kesho. Nagula mtaji tutajuaga kesho. Japo pesa ya maji la metorea jasho. Oya mapenzi konyo. Nimeinua mikono. Kama nzikangu na my best friend, nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo. Sikia sasa om, kuna huyo nyangema DJ kutwa nyimbo za kizungu sijua anajikutajiga. Na kuna jirana na kibenteni usiku anapelekwa moto kelele kakuna msiba. Leo litakufa jitu. Amtaniua umu.
Baby kaniacha usiku mezidi kuwa mrefu. Wenzangu wanaelea mini lizama kina kirefu. Oya wanangu kina,
kina.
Mwenenu lizama kina,
kina.
Nilimpa macho matatu na show za kibabe tatu kamchora jina.
Jina.
Sikia sasa kusema kweli nilihudumia ili asipate shida yaka niona danga. Yani wala kunihulumia licha kumfungulia duka mpaka nyumba nikapanga. Mama.
Leo litakufa jitu.
People, this is your girl Nadia Mukami, aka Kanadia Katambe.
Hello, what's up everybody? It's your girl Rainsha and I'm chilling with DJ
So. Tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Oh baby tena
nataka
up my people, this ain't your boy, this is your man Eddie Singer, and you're listening to the baddest DJ, DJ Sonchi. Yo, keep it up.
Ah, ina mana umenishika taiti umenibana unanifanya wako sifuru kuti unaponimaliza kwa sauti yako ukinita yani kama diva Cinderella señorita penzi letu limenona. Nani kama wewe, unanifanya minakoma kufata mwengine. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Nani kwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Oh baby tena
nataka kidogo.
DJ Sarge.
Ukitaka wale, ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Pwani, yale mtoka vitongoji ni chakuana. Usiombe,
Hyperboy.
Mimi na bogi tumetua, leta vinywaji vya kishua, brandi zetu wanajua. Leo kuna form kuna hela, huko kume chrome kama jela. Piga kzungusha vela, tuko na maodi na makwela.
Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Pwani, yalden toka vitongojini cha Tuwana. Usiogope, be, 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 yeah. Usiogope, be, 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 yeah. Nataka taa ila tutawapa joto. Switch your cameras on, kuja tupige photo. Tumejiada sawa sawa tupo fiti. Ita waita luku tiki, we do it bigi. Wacha tupewe pewe, tunajipa sherehe. Shida zote tupakule, wacha drinks imwagike. Leo kuna fom kuna hela, huko kume chrome kama jela. Biga zungusha vela, tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Pwani, yale mtoka vitongo jini chantumana. Usiogope, be, 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 yeah. Usiogope, be, 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 yeah. Usiogope.
Paka la nite Kenya linani paka wisha. Yani naona ara unavapenda kunipekecha, unani chacha wisha. Nizile chomeke nileke, ukinipa mie tango, nipepe nideke, unifanye mimi chambo. Unavonipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Unavonipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Wakikuliza lenyu nani acha, wambie bado, wambie bado.
You don't know it's a boy MC Dobson. I'm chilling out with the baddest selector Pandy, please. DJ Sons, the hyper boy. Run it, check.
Baby, they do much. Don't give a damn, you're the one I love it. They always will judge. Baby, they don't know that you gave me high. Wanna take a ni kwa chewele wa furai wa keshere. But you feel my heart with happiness. Nataka wapewe fiva iwapande washuke. Na wallahi visavyo vyanifanya nicheke, mie staki mwingine. Unavyonipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Unavyonipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Wakikuliza lenyu nani acha, wambie bado, wambie bado.
She say it's sweet and big it. She says my love is original. She says my love is original.
Original.
She say it's sweet and digital.
Digital.
My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Naza kwa itani uwa bipi. Penzi lipo umbo mbaba ya ni sawa.
Sawa.
Usini umize umeni kanivaba nkawa chawa chawa.
Boge kiss me baby, mwah, mwah. Kiss me baby, mwah, mwah. Kiss me baby, mwah, mwah. Kiss me baby, mwah, mwah.
Kiss me baby, mwah, mwah. Kiss me baby, mwah, mwah. Kiss me baby, mwah, mwah. Kiss me baby, mwah, mwah.
Kwenye my mind uko peke yako, baby nobody's on it. Ni kuite sweetie, au mwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako, kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a
footing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
koroga.
Na sweetie,
koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
koroga.
My darling,
koroga.
Na sweetie,
koroga.
Wazako itani uwa bibi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa. Usini umize, ube nikani vaba, nkawa chawa, chawa.
Okay, kiss me baby.
Gari watakudanganya kwa sao pesa usijali ndo yangu tamsukali kwa mama Nairobi na nyuma umeshona ujifoji tona na vionesa ilo body na wenye chuki na penzi letu atakona
tose tose to my ego na attitude yako arguments without a purpose I just wanna make it work 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 can we make it work work baby can we make things work work I just wanna make things work, work. You and I can make things work, work, work. La cualidad de los Ibiza, cambiar change de los Ibiza. Para mi cosa de ser romance.
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
Yo, what up, Africa? What up, fam? It is a homeboy, city boy, aka Power Zero, baby. And I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sarge. Keep it low.
Ni leo tunafurahi leo penzi letu litanoga leo yani leo ni leo tunafurahi leo penzi letu litawachoma leo Tunafunga ndoa, ndoa,
leo.
Tunafunga ndoa,
ndoa,
masheri, my baby.
Tunafunga ndoa, ndoa,
leo.
Tunafunga ndoa, my baby, my honey.
Yani leo ni leo tunafurahi leo, penzi letu litanoga leo. Yani leo ni leo tunafurahi leo, penzi letu litawachoma leo.
My love, my love, my love.
magazi juto. Mapenzi hayagawanyiki, nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingali nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze neno zuri la mapenzi, unibembeleze kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi, penzi tuteleze, tuteleze utelezi. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Come.
Yes, I'll be yours. I bet so much for me. Yet I leave you. Yes, and now I've la la. It's been real. Cause I have found a piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you, and I am Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. Baby, yes, I do.
I'll take it to my mama, I'll take it to my daddy. Tugule ne kazu o jambale. Tutenda kwa mama yangu na baba yangu. Yes, I'll be your wife, my baby.
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your.
Would you be my wife?
Yes,
mambo vipi, it's your girl Yvonne Doc. What's up, what's up? Na niko hapa na chill na DJ Sonch.
Kama mlevi amelemewa na wanabia, umeni wai wai mama. Zawadi Mungu amenitunukia, umeni wai wai mama. Girl you got me all out, it's time for settle down now. Nataka pete pete ni kuvishe, na vitenge tenge tufananishe, tuwa tese tese tuwafilishe. Kaone gere gere gere. Umeni wai wai mama.
Vipi unisi the Kirinyaga kidapa mukipenda, the Kenya Prisons rapper and the chillin with DJ Sonch.
Super complicated, got me feeling agitated. But for you I'll try, be patient. My penzi penzi baby, siku zaku waza daily. Na hisina sama mali. Eye to eye me can't let go. And try to take control. I'm sure you already know. We can make it up for sure. You gotta be easy boy, I'm a lazy boy. You gotta play you like a toy, play you like a toy. We just wanna enjoy the good times with you. Complication shit, complication shit, complication shit. This ain't a friendship, give me a sign. You could be mine. Complication shit, complication.
I just wanna see you so my formula, baby. I just wanna feel you. Do me nicely, do me gently in your country. Bassa bassa, baby, when I pass a pass ya, I wanna love you, love you till I pass a pass ya. You're really special to me and I'm very welcome, cause I wanna be your nigga.
Obligation shit, obligation shit, obligation shit. Kwenye vua kudhoa si hofi, sena we kwangu kivuli. Manipo jasira kusimama kwenye jua, tena kwako sikawi. Michezo ya karata rata na ipata pata bashasha, anani ngata ngata kini kata kata kiazi mbatata. Oma be perepe, oma bebe ni peperepe. Pare papa,
pepe, pepe, wani pepe, moja toni sini
pepe. Oma bebe, pepe, oma bebe ni pepe, pepe. Pare papa,
pepe, kama tato ni pepe, ni pepe, ni deke, deke.
What's your name? Bahari ya mapesi, wogere. Na kwa nguzo yako, tasimama uegeme. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. Shantia usugu, komando. Koma penzi yako, sis king, oh. Tapita chochoro, ana ana do. I go follow, follow wherever you go, baby. What I judge, kwako napote njia. What I feel, kuna mwenye idea. Nataka kujua ni vipi unanipatia, ni kipi unanipikia na nini unamixia. Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba. Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba. Mtu kubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja.
Chao wa
mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda.
Tuipeperushe bendera, hubali meshamiri, twapendana. Shakuna kutwa wakera. Nipike nini leo, wanazi au mafuta? Nataka mechi leo, kishiba ndo ntajuta. Nishashika pembejeo, nilimishe matuta. Ndani sitoki leo, mwizi karuka ukuta. Nataka tena
tamu hiyo tamu,
tamu kunuga.
Tamu hiyo tamu,
nipe tena
tamu hiyo tamu,
tamu kunuga.
Tamu hiyo tamu.
What up Kenya, this is your boy Lisby from Zambia. Me represent one time a music. Ya listening to DJ Sonji.
Nisi baridi usinivishe koti nikumbatie. Nipe mapenzi kwa bibi kasimulie. Wakikuita mashosti genda karoboti wavimbie. Wakileta ushenzi nite nikuchambie. Nipike nini leo, wanazi ya umafuta? Leo, kishiba ndo ntajuta. Nishashika pembejeo, nilimishe matuta. Ndani sitoki leo, mwizi karuka ukuta. Nataka tena
tamu hiyo tamu,
tamu kunuga.
Tamu hiyo tamu,
nipe tena.
Urembo wako hauna doido. Ai, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ai, mashallah.
uvijo mashala kwa uzuri wako ongeza maringo. Oh boy, you should know that I can do without you. Oh boy, you should know that I can do without you.
Ooh, girl, you should know that I can do without you. Ooh, girl, you should know that I can do without you.
Ay, mashallah, urembo wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Mtoto msafi umesafisha, na tena wewe sokotika. Heshima unayo naridhisha, na tena wewe ndo malaika. Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Mashallah, urembo wako hauna droido.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Sarge.
Niepushe na matapeli, wale wakula na kuenda, mimi nimeumbwa na choyo. Aridhike na changu kidogo changama, asiwafate madanga. Kondo, kondo, vita yangu komando, mando. Michepuko iweke kando, wasinibie. Kama niki,
kama nikimpata, kama nikimpata, kama nikimpata, tampeleka kwa mama.
Mimi kwa mama kake,
nikimpata, kama nikimpata,
kama nikimpata.
Tabia, sura shepu vina changia. Msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia, yani asiwe kiruka njia. Anipe na chotaka, kitandani kwenye godoro. Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema. Bati mbaya nikichelewa, nitasema sore. Chema, na manisha sitokongewa, wana wasi nichore. Ista kufollow warembo kawaida, itabidi azoe. Sio maswari kankonida, sipenda gimayowe. Kondomwa kikuta mfukoni, asiulize za kazi gani. Simu nikapokecho, asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online, unachati na nani. Sasa mwizi arobaini akinifuma one tutani.
Kama niki,
kama nikimpata, kama nikimpata, nampeleka kwa mama.
Kini kwa mama kote,
kama nikimpata, kama nikimpata, nampeleka kwa mama.
Hello, what's up everybody, it's your girl Rainsha, and I'm chilling with DJ Sarge.
Sexy mama sit tight. Sexy mama sit tight. Cock up your gun, this shit in a pita. Sexy mama sit tight. Sexy mama sit tight. Cock up your gun, this shit in a pita. Signorita, si umeni itai. Pepeta majigi chuma lina pita. Inua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Ah, ah, kisima, kisima, hey, misitaki kisima. Alima, alima, leo nina njebe na lima. Katoto kameiva embe dodo, dodo.
Yani katamu chapo dondo dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika
iki mboko. Gona gona katoto gona 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 gona.
Baby fanye kama vita, wale unanimaliza miuki nita mama sita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Nekupa kiti keti nekukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visa. Yeni unakula keki nonja kama pizza, unararua tu wakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha, mpaka waga na tensi baby unachoma picha. Yue ni papens paka nimefurabicho, sikuzi waga na ringa cheki luku napigishwa. Minalishwa, minavishwa, nakisi mama kutembea mina pishwa. Ndani ya mapenzi mina bembea na wika. Mina kumiss baby gona gona.
Sitojifanya ma pro so. Sitojifanya maproso, kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po, kwako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtegoni nime na satanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Chacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah. Mengi yasha semo koma mimiri playa. Wana penda tukikombana, eti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Tuende tukiongo sana, wawili kama peya.
Unja kabati,
fapeneza, nugecha tutoke.
Baby, funja kabati uwe.
Omesha, omesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Big boy. Yeah, yeah, oh, oh.
Kuwateketeza madui,
DJ Sonji,
madui
Sonji.
Badara ya miezi kupita, ah, vikombe lazima vigongane. Na sio kwamba hayajui, eh, hayajui. Vigoza kusema vya nani sinaga hizo. Ama kumtafuta mchawini na nini kuongeza tatizo. Turi hapa, tutakuwa wandani ya di paradiso. Na tukatangaza weupe mambo adhara ni na tatu ndo hizo. Oh, 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 oh. Sitaki kuamini kwamba ile kapu la mabaya yangu alina kama chache mema. Oh, mema. Nitakuwa mshamba nikiyasema yote mabaya mwenzangu ili nionekane mwema. Yapo mapenzi yanaumiza, I wish it to sisema
vibaya.
Oh, la la la. Ili kesho tusizikane
vibaya.
Oh, no, no. Usiwasikilize wapambe
vibaya.
Wanachotaka maneno ili kesho tuchane
vibaya.
Oh, oh, oh,
vibaya.
Oh, oh, ah. Oh, ah, oh, ah, oh, 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 oh. Nitunze siri zangu na mimi nitunze zako za miaka rudi nenda. Kuna leo na kesho. Hata madui zangu walikuaga madui zako, wawezi kukupenda, wanakuvuta uwe kitekesho. Mana hata ukisambaza picha zangu za aibu ni sawa. Na hata utupu wako ukiutandaza kwa watu wangu wa
vya dezo sababu ya mapenzi yako nikachana na mzungu mzungu maneno yao tazani wanakutetea kumbe tudhalilishane wanachongojea usiwape faida wambea na mimi kama kawaida na kuombea sitaki kuamini kwamba ile kapu la mabaya yangu alina kama chache mema oh mema nitakuwa mshamba nikiyasema yote mabaya mwenzangu ili nionekane mwema yapo mapenzi yanaumiza I wish tusisemane
vibaya
oh la la la
ili kesho tusizikane
vibaya
oh no no
usiwasikilize wapambe
I'm on a special feeling. Baby, check a shit. Baby, check a shit. I'm gonna get this kind of feeling. I say, na sweet, good feeling. Yeah, baby, check a shit. Baby, check a shit. Your is so fly, no need visa. You they make me go loco. Yeah, your body na fire. I'm a licha, check a mora. It's a biggie heavy something when you roll it. Make I take my time to control it.
Ain't
nobody bad like me. I say nobody if you slay like it. Oh yeah, love me all your ways too. Baby, check a shit. After the party, say we go to my place. Go to my place, love me all your ways too. Baby, check a shit. And after the party,
go to my place. Yo, what's up, they call me Masa Uti Kenyan boy. Mr. Lavi the Loka and I'm chilling out with my main man DJ Sonch.
Make it all day, go to I want you 100. Baby, make me come body. Now we get our body. Not there for your case. Make we go to my place. Not there for your mother. Gonna make you overcome my I'ma get this kind of feeling. I'm on a special feeling. Baby, check a shit. Baby, check a shit. I'ma get this kind of feeling. I say, na sweet, good feeling. Yeah, baby, check a shit. Baby, check a shit. Love me all your ways too. Baby, check a shit. After the party. Say we go to my place, go to my place. Love me all the way to. Baby, check a shit. And after the party, say we go to my place.
Oh my love, when I want to cry, I know ways to do. I go close my eyes, start to dreaming of you. And when I want to die, I know ways to do. I go life for your body.
Wabucha wazee hey. Tule ujana tufiki uzee. Pesi na tongozo kiwa domo zege. Kwa nema ya bwana na ifunuliwe. Mama mekaa vibaya usia chungulie. Wakubwa tunasema mtoto alali na pesa. Ukichunguza mambo yangu takufa na pesa. Inikosea kabla jone mbamsamaa na sametu. Sifugi stress maisha yangu ni sherehe. Dunia duwala sishindani na ulipotoka. Iyo haikomulewi bwana mwenyewe utachoka.
Haya wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Haya kama dia. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up.
Chini kwa chini nasema chini kwa chini
chini.
Chini kwa chini wanangu chini kwa chini
chini.
Chini kwa chini nasema chini kwa chini
chini.
Chini kwa chini wanangu chini kwa chini
chini. Chini.
mbele katini we subirie juu. Maisha mazuri na bado sina makuku. Mtanuna, mwisho mtasusa. Semeanda tofari, mje kujenga ufa. Shida wote tunazo na bado tunabanjuka. Tusha mtuka na mamba na mto tunauvuka. Treni meanguka, pilo umepathuka. Shajijuo na kipala unataka kusuka. Hizo chuki zako ni bure. Uwezi kuwa mimi kafie mbele. Utakuwa wivu wengedere. Tusha dichanga changa njoture.
Eternal beloved, this is when I would work a lot. Yo King, I got the message. I love her.
Hello, what's up everybody? It's your girl Raisha. And I'm chilling with DJ Soulmage.
Safari, nika kupata kimwali, tumeshinda dhawari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wiki, mie kanzu na jambia. Tumeshinda vizingiti, wamea mtutishi. Maneno yenu chafu, yeye sabuni mie jiki. Mtasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamuwa wali nazi, uule na parachichi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya msijari. Peke, 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 peke.
I dedicate this song to you, baby. My heart is for you, baby. The most love is good, baby.
Nikupeo, nikupeo, mi dola. Arusha na Manyara, ama nikupeda. Nikupe fahari, nikupe dinari. Nikupe bahari, samaki wa ishimbari. Roho zilo wapinda, wambie ugonile. Naja kiasi wangu, boy, 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 boy. Tumeruka vizingiti, wambea mtutishi. Utamu wa walinazi, utafune na ndizi. Aisi mama, asari yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi. Ai mwali wangu, wendi utunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya usijali. Peke, 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 pa, 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 pa.
Lo mabu go go go, temo bebe tika na lenge lo mabele. Dance for me, will you make me spend my money? I watch you like a movie, where the money bala. Very very talented, where the money bala. Dar es Salaam ayo, Bana Congo ayo, Tokobina.
Eddie Murphy, ma
Oma makelebe,
aya makelebe.
Suko makelebe,
aya makelebe.
Jikune makelebe,
aya makelebe.
Kanipa kelebe,
aya makelebe.
Oya kakatika kelebe,
aya makelebe.
Segina kelebe,
aya makelebe.
Ati nyonga nyonga kelebe,
aya makelebe.
Kanipa kelebe,
aya makelebe.
Nakashika, nakakamata. Maka chini chini kana kikata. Ati wika, nakapakata. Ati chini chini nakapapasa. Dar es Salaam ayo. Na Kongo ayo. Nacheza kibosi bosi. Usinishike we utanichafua. Basi toa leso.
Jifute
jasho taka makuna jua.
Toleka.
Ukichoka kushoto jifute kulia we.
Bongo ibeleko, eso mbae sengonte. Soki okufile lo mbongo nyoso. Ozana ngo eko salama. Rumba, takata rumba. Tumba, tumba. Nipeza prakata tumba. Ana yumba, yumba. Poneka lewa na yumba. I say, we are party today. I want to show them my attitude. We are party today. Hey! 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 Hey
deni inywe kama mambe. Kama mambe, ukina chanta panda bajaji we.
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.